julli sukaɓe wonande ñamduuji belɗi kay yo hunde wowande kala wattu suɓe kokkama ɗo no yokkuyam honno ɓeɗo sukaɓe cefiɓe
mino yiɗi bonbon mino yiɗi chocolat abba am hokkata min ɗum bonbon en chocolat kam miɗe ñama ɗum sanni miɗe yiɗi chips bonbon kam en chocolat sanni miɗe ñama ko heewi hen
ka noon nawtorade sati foof ɗiɗo ñamduuji ɗi sikora goni e muɗum na nodda e ɓeɗo sukaɓe nawala ñiƴe seeɗa seeɗa woni ko oɗo ñaw o nangata ñiƴe fa bonna ɗum e wi dunke en kabaru cellal alkadara sukaɓe cayiɓe oɗo ñaw o li adunaru ndu yo hakkude capanɗe jeegom e capanɗe jeenayyi li temedere keɗɗana docteur adama andré tolofuji dotoro ñiƴe to l'hôpital mali gavarto sigu
la bouche est rempli de beaucoup
hunko neɗɗo ana heewi kuɗɗe gurɗe somi ñaami ɗeɗo kulle ɗeɗo kuɗɗe gurɗe ɓe mum wurata ɗe kuɗɗe gurɗe kañe bonbon e chocolat ji ɗi sukaɓe ñamta so hawtile kunɗe mumen bonnan seeɗa seeɗa ñiƴe mabɓe min fuu miɗe andi ka sukaɓeɓe ana yiɗi sanni hunde fuu ko sikkaro woni muɗum bonbon chocolat biski ɗe kulle en nandore muɗum fuu ana heewi sanni sikkaro ɗum wawi waytare no newiri ndu ɗum laato acide min mbawa hadde sukaɓeɓe ñande kulle ko sikkaro woni e muɗum ka ngam miɗen mbawi wadde komin mbawi yella kunɗe mabɓe ka wattu fuu tawa ana laaɓi min jigga ñiƴi mabɓe ñande fuu ɓuuri fuu jamma fade mabɓe
lelade
bon ko ɗo e to sugaso e tumbutu saraɓe yogaɓe holliti dullay fe bonandaji bomongaji ɗi ndenno ɓeɗo inniraɓe holliti wiide kay bakawar muɗum no feewi
hono bandiraɓe mabɓe sukaɓe am ɓe du ana yiɗi bonbon chingom chocolat ɗo an ɗo ka miɗe hayba ɗum sanni saabi miɗe andi sanni kutteje ko kulle joguiɗe sikkaro wawi yettinde ɓe gangal cellal beete fuu miɗe yigga ñiƴe sukaɓe am ɓe saabi cellal ñiƴe mabɓe ana teddi e juuɗe won sukaɓe gomɓe tum ɓe ñiƴe mumen nawata ɗumen fati ɓe keɓa ñiƴe nawoje sukaɓe ana hani yiggude ñiƴe mumen ñande fuu ana hani sanni ko saraɓe hayba sukaɓeɓe eɓe kani yiggude ñiƴe mabɓe fanɗi ñalawma fuu koyɗe tati yalla eɓe keɓa rende ɗe
seydou guindo yo itto leɗɗe ɓaleɓe to bankas to o woni e wimakko heɓa e sukaɓe garoɓe sawrade to makko yo saabi nawala ñiƴe
miɗe sawra ñiƴe nawoje sukaɓeɓe bankas ɗo won ki ko gattanmi ele yulande ñiƴe mabɓe ɗe ko hollata kam fa hoto ñiƴe ɗe ñuuɗi caggal muɗum mi itta ɗum miɗe hokka sukaɓe du cafaje ko wawi rende ɓe iwde eko ñiƴe mabɓe ɗe ñolatana ko yulata ɗum ga kina saraɓe warda e sukaɓeɓe no hani warde mi sawri sukaɓe hewɓe
e leydi liwaji gaɗaɗi wattu 2013 service komaniɗo sawrugol ñiƴe sur doctoro magal paɗe en bamako hultan wiide temeɗɗi ɗon capanɗe jeegom itta ton sukaɓe jewtiraɓe ɓe temedere e capanɗe jeɗɗo e jettot foof no jogui noon nawala ñiƴe ndenno yo hunoni ko ɓuuri capanɗe jeegomo e joyo li temedere.